tumpe tena tano mheshimiwa Magufuli hapa kazi tu hapa kazi tu kazi 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 tu
hakuna chama kikali kama CCM viongozi wote bora mtoka CCM toka utoto mimi nimekuwa CCM 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 hakuna chama kikali kama CCM viongozi wote bora mtoka CCM toka utoto mimi nimekuwa CCM CCM CCM.
Nimezaliwa CCM, nimekula CCM, naipenda CCM, naijua CCM, viongozi wote wekima, wametoka CCM, Mkapa wa CCM, Mwinyi wa CCM, Kikwete wa CCM, Lowassa wa CCM, Magu wa CCM, Nape wa CCM, Kinana wa CCM, barabara za juu na chini zimejengwa na CCM, Bombadi ya CCM, Mwendokasi ya CCM, viwanda vya CCM, elimu ya CCM, hospitali CCM, mwenge wa CCM, kidumu chama cha mapinduzi cha CCM, rest in peace baba taifa wa CCM, Olomba Uda na majengo kote CCM, Gusero Sakina Kiju down the CCM, weka mikono juu kama unaifili CCM, Phillips paka Tengeru CCM, Musa paka Meru CCM, chama kigumu Kinazidi kudumu Kinatema sum Kinalipuka boom 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 boom
Hakuna chama kikali kama CCM Viongozi wote bora mtoka CCM Toka utoto mimi nimekuwa CCM 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 Hakuna chama kikali kama CCM Viongozi wote bora mtoka CCM Toka utoto mimi nimekuwa CCM CCM CCM
You know what I mean when I say CCM Viongozi bora wako ndani ya CCM Tuna Mac move Right your CCM Tuko na JP Magufuli Master CCM 1-2-1-2 Unashushwa kwa mrombo Kwa ribu misi anye ntachomoka na CCM Pinzani misi taki na simama na CCM What love for you tunakupenda CCM Ni chama kigum Kigum, gum, gum Kina zidi kudum Dum, dum, dum Kina tema sum Sum, sum, sum Kina lipuka boom Boom, boom, boom Na lipuka boom Chama cha wakika na sigyo chabi baka Uku kwetu mambo fresh Ukawa uta tupata Wapizani midomo michafu Kama taka taka Chama lao chafu Hakuna nalitaka
Hakuna chama kikali kama
CCM
Viongozi wote bora mtoka
CCM
Toka utoto mimi nimekuwa
CCM CCM CCM
Hakuna chama kikali kama
CCM
Viongozi wote bora mtoka
CCM
Toka utoto mimi nimekuwa
CCM CCM CCM
Toka enzi Mnyamwezi kabla ya nako na wakilisha CCM check my DNA damu yangu CCM chama cha mapinduzi sio leo jana wala juzi CCM chama cha maendeleo CCM chama cha mabilioni CCM chama cha watu na watu wenye ndo sisi CCM na clap clap rap rap wapa pongezi Kem kem chama changu mzee mwenyewe CCM Albert Msando CCM Moses Mauna CCM Bizwani CCM Miraji Kikwete CCM Rest in peace Idi Mkulu wa CCM Fatuma Bebe anti yangu nae CCM Chama cha wajanja sio malimbukene Harry James, pole pole, Mongela, Ibra Jaman, Dungai, Shane, Karume, Paul Makonda, Kidoti wangu, Salentoshen, GSM Bila kumsahau Sabodo, kada wa CCM Wapinzani amna kitu wao tu kublame Mwanzo mwisho CCM
Ni chama kigumu Kina zidi kudum Kina tema sum
Sum, sum, sum
Kina lipuka boom Boom, boom
CCM